abamotari bavugiriza amahoni icyarimwe bahagaza abandi bagenda bagaragaza icyo bita akababaro kabo uko niko byari byifashe mu mihanda itandukanye y'umujyi wa Kigali
mubazi niba umugenzi yazaga nkamubwira ngo kuva hano mu mujyi ugiremera ni igihumbi akabyemera mubazi ni muyishyiraho izaba ari igihumbi n'ijana na mirongo aguterere igihumbi ababwira ati njye sinjya ndenze igihumbi yigende ariyo arengaho n'ubundi nyiri mubazi abara ko wayafashe yarangiza kubara ko wayafashe akayakwishyuza
iyi mubazi bakomeje kwinubira baravuga ko baba bakora uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto yewe n'abagenzi nta nyungu bayikuraho
mubazi cya mbere kirahenda abagenzi icya kabiri nta nyungu y'umotari ibonekaho n'imwe
umumotari nta nyungu abifitemo inyungu ifite uwashoye umushinga we kandi umushinga we ntabwo arawugaragareza kuri moto zacu nazane moto ze azane n'ibyo bimashini bye abigaragareza kuri moto ze ntabwo araza twe kudukoreraho umushinga
mu myigaragambyo yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane aho abamotari babaga bageze byabaga bigoye gutambuka ku bakoresha ibindi binyabiziga abapolisi barimo n'abakuru baje gukumakuma abamotari hari naho byabaga ngombwa abamotari bagahindura amerekezo ari nako inzego z'umutekano zibakurikira baravuga ko iyi mubazi ije yiyongera ku bwishingizi bwa moto bwikubye inshuro zirenze ebyiri ndetse n'igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli kizamuka umunsi ku wundi bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bakabifata nk'ubundi buryo bushya busa no gutwarira abantu mu kivunge ku nyungu za bamwe
nibagurishe moto zacu baduha akazi kuko ntabwo nzagura siranse y'ibihumbi magana abiri ngo nibarangiza njye ninjya nkorera igihumbi bankateho ijana ayo mafaranga bari abamotari bari mu muhanda nayiki ni gute umuzungu aza akadukoroneza leta yacu ntituvugire twe ntabwo turi abamotari ntabwo turi abanyarwanda
abavuganye n'ijwi rya Amerika batwara abagenzi kuri moto bakavuga ko basa n'abakorera ubusa
tumaze kurambirwa rwose kanagasuzugura cyuti yange ntago ntagwata nk'imisoro yose ya leta umureze kujujuje byo gucyata nagasuzugura
rura nuri amuhinde baricara bagakora ibintu byabo bakaza batukenera imyanzu
cyangwa se rura niba rura yaratugurishije nibibwira abanyarwanda ko yatugurishije tubyemere urumva
mu makuru twabagejejeho mu cyumweru gishize batangiza kumugaragara iby'ikoranabuhanga rishingiye kuri mubazi ababishinzwe mu kigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura bemezaga ko ari igisubizo ku mumotari n'umugenzi kandi ko bigamije gutsimbataza ikoranabuhanga kimwe no mu zindi nzego z'igihugu nk'intumbero yacyo uyu ni Bwana Theoneste Njangu ushinzwe kurengera abafatabuguzi mu kigo rura
nk'uko igihugu cyacu gikataje mu ikoranabuhanga murabizi mwese duhereye mu buryo bwo gutwara abagenzi muri transport public hatangiriye mu mabisi mu mataxi voiture bigenda neza bijyanye na tap and go nta guhererekanya amafaranga kandi no gucunguza uburyo umwete cyangwa umwanya kugira ngo umwanya wo gupfa ubusa twaje gutekereza dusanga ko no kubakora umwuga wo gutwara moto naho hakenewe iryo koranabuhanga ko rihagira
ku rundi ruhande abatwara abagenzi kuri moto bo bagakomeza gusaba ko inzego zisumbuye kuzibareberera zakwinjira muri iki kibazo
nyakubahwa perezida wacu icyo mpamya cyo ni uko nawe atureba aradutabara ko nawe no kudutabara dufite rwose kiratumye mu mutugero w'ikibazo cy'abamotari amasansi arazamuka imisoro turayitanga icyo dusaba rero ni uko badukora ubuvugizi bagashyiraho abayobozi bajya gufata icyemezo cy'abantu haregendewe ku nyungu zabo ndetse n'izabo
Radio Ijwi rya Amerika yahamagaye ababishinzwe tugamije kumenya icyo bavuga kuri iyi myigaragambyo y'abamotari Bwana Daniel Ngarambu ku ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu Rwanda tuvugana yatubwiye ko yari mu nama n'izindi nzego biga kuri iki kibazo mu gihe imyigaragambyo yabaga abapolisi basaga n'abahumuriza abamotari babasaba gukomeza akazi kabo bakemeza ko ntawe uzongera kubahanira ko badafite za mubazi icyumweru cyaburaga umunsi ngo kirika hatangijwe ku mugaragaro imikoreshereze ya mubazi kuri moto mu mujyi wa Kigali wonyine wihariye abasaga ibihumbi makumyabiri na bitanu bakora umurimo wo gutwara abagenzi kuri moto kugeza ubu ufashwe adafite mubazi kuri moto ye polisi iramuhanisha gutanga amafaranga y'amanyarwanda angana n'ibihumbi mirongo itatu ahubagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali